TMTMusicmedia.com.
I want a man, one a man, one a man, one a man. Hello.
It's the kids, baby. Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi.
Ukukwetu bongo mani kizipata hizo mani. Unachuki wakino manoma vinanza misilani. Kudadade, kudadadeki. Unaocheka nao hao ndio hao marafiki feki. Kudadade, kudadadeki. Watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawaeleweki
kama tupo bongo mani.
Bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani. Kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani. Kama tupo bongo mani. Kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani. Kama tupo bongo mani. Kama tupo bongo mani. Kama tupo bongo mani.
Summer now.
Come on.